Gia Mateo behind Keki, the way you act your back, break it. Na dime chords, bad girl, set it. Kavi chupa Fanta, mechi bila banta. Namba ni 69 steady, after me sunny vibes pedi.
Round here inakuwai. Cause you've been on my mind, inafurai.
Takula, beta kulana. Amejigasa nataka kunibana. Tabia mbaya mchana. Naidandia kama nganya. Nekula kalazanya. Kigonga nafungua. Sijai gongewa. Kivua sitapumua. Nishalemewa. Nibipi napimwa. Joshugana nipea. Siki ndagate but napata baby girl.
Round here inakuwai. Cause you've been on my mind. Inafurai. Operator, it happy though. You don't have to call me twice. Happy though.